Sasa una nini manini, uchoyo ukome. Peku peku, nidondoshe polini, na mipa sinchome. Kwetu maji mengi ya nini, nipe matone. Kisha tinshe kipiga pasi.
Hola, hola.
Tafuta kiko hiko wapi.
Chuma chuma dede.
Wakiuza siso uza bati.
Chuma chuma dede.
Kuko dhambi mwiko sipataki.
Chuma chuma dede.
Siba mwanzo mwisho achapati. Agagai acha wapunje nazi mwagaranyo.
Hola hola.
Weniroge na vya uzazi vya zaramo. Ale sakata. Isaka tue, sakata.
Your love would shock me like kai kai. It would be hard to come my mind. It's so funny, fun, I don't know. I love you, lele.
Isaka tue, sakata.
Comic Slicer.